Effects Media Production.
Menti mukama njagala kulaba hey okoze bikulu jendi okoze binene mukama abalalanga bagenze mukama kwanzisa mu kifuba kyo kusangula maziga naswaza abalabe bange mazima sanyusizwa mutima tambula nenjaga buli kimu ndaba kitambula Tade kofeva mukwano Jagala nabe kumasogo tata Agajule chisa Atasusula mulanji Atasusula mawanga Ontuziza nabalangira mukama Nino kulaba Mukama jagala nyo kulaba Kuma wasanyo sizo mutima kwange Wasanyo siza bantu wange Emikwano change botyo Fukamire kukwate mungalo Mulirwe nkuloza nsima mukama Alina byonna Mukama njagala nyo kulaba Kuba wasanyusizo mutima gwange Wasanyusiza bantu bange Emikwano jange botyo Njagala ndabe kumaso Fukamire kukwate mungalo Mulirwe nkuloza nsima mukama Alina byonna So papa Nasima ntambute nawe Gakwe tegeleza Tewali akwenkana Tewali tata kufanana Abantu balimba Nebeboke na bukusa Usubizo tukiriza Woyo kere nswezi zivawo Negomba nyomu kama mbenga nkulabako Omuranyi na mige Eya rani na yobu Na mwandu ya kwesiga Ebi achibye nebijula Wakole ebye wumi na abange tulino kulaba Mukama njagala nyo kulaba Kuma wasanyusizo mutima gwange Wasanyusiza bantu wange Emikwano jange botyo Njagala ndabe kumaso Fukamire kukwate mungalo Alina Biona
Dr. Katz produced
Jagala nkulabe kumukama Wantumbiza wakule nyo Ninge mpungu mubanga hey. Obanze nkusinze ntia Mukama nkusute ntia Mtuziza nabalangira mukama Nino kulaba Olirwe mbiro woza nsima kabaka Alina byonna Olirwe mbiro woza nsima munene Alina byonna
Nino kulaba Nino kulaba Nino kulaba
Effects Media Production.